Come on.
Hinin ko maya vowels. Yani a e i o u. Vowel ya kwanza ni gani? Okay. Okay. Nimefika hapa, nasikia kumanga, msupa wako sapa, najua ni malaya, amekulwa sana, cheki hata venye nyapi yake ni kibanda, minasema, minabamba, mininoma, minapanda, minataka, minasaka, minapenda, pesa cheda, dem, akikam, hapo itabidi, nimechapa kama amebeat, hapo itabidi, nimelapa, Okay. Mimi Johnny Wembe, mimi niko mbele, kwani iko nene, wewe ni kamende, sasa nina rende, bonga mbaya uone venye utapigwa makende, kichwa kama embe, sura kamkate, wewe ni malenge, mikono kakengele, ingoma ina debe, iko ligi yake, kauna penda tembe, chapa kama dhate. Next ni gani? Okay, ati tafta bibi, kwani ni viziwi, bibi ni muziki, kwanza keti chini, naona ni kichizi, nasikia njaa ya ndizi, nataka kubarizi, mini chizi, niko fiti, niko juu, uko chini, kaborini, ati nini, mini safi, msikiti, iko nini, una shida, akilini, ama nini, shut up stupid, meza ulimi, huko ligi ya wabigi. Next ni gani? Mimi hapa kromo, ama nite rombo, hijina si mdogo, mimi si muongo, pia napenda bongo, rock na to local, transi kidogo, msupamo, nipemo, chora saba dagamo, manzi usiseme no, nina nyege be on top, haina shida ata flow, tutacheza badminton, wacha kwanza diki grown, takudunga more and more. Next ni gani? Mistari zangu sumu, najua zitadumu, watajo machungu, minapenda kuku, kukutaka kitu, nadai mzungu, nimuonyeshe rungu, yenye kichwa ngumu, tuchape kanduku, nipate kanguvu, ya kuchapa vitu, teke mbaya hadi aseme mimi ni wazimu, kwanza zima simu, lazima twende round two. Va well.